peñɗi simore sappo e jeetati. Caggal ɗum jimi malaika goɗɗo kewɗo bawɗe ina dow asaman ina tello. Darje makko lerni aduna o, o wulli dande sembolinde o wi:
de yani Babylon sare maunde de yani de wonti ko irka seyda deji suudorde kala ruhu tunwuɗo e kala ndiwri tunwuni karmudi sabu de mandalini dawlaji fof nguleeki fijirde mayre laamɓe aduna ɓe piddi e mayre hee julankooɓe aduna ɓe ngalɗari sembe neema mayre.
Tan daande wonde iwrimi dow asaman ina wiya:
leñolam njalte e mayre woton jeyeede e bakkatuuji mayre waba wuuji mayre nawra on, ngati bakkatuuji mayre njowondiri haa dow asaman te Allah siftori oñaare mayre njoɓireede no nde ñamliri ni te cowe golle mayre laabi ɗiɗi nduttonde koppumode siiwani ono ciiwanede hen laabi ɗiɗi no nde teddiniri hoore mayre nde wuuri e nemani jarnirede noon lebte sunare tawde ko ɗum ɗo nde miijoto e ɓernde mayre.
Komi lamɗo tiñiɗo, mi wona diwo cankarara te mi sunataka mokku.
Sababude ɗum koye ñalawma goto wabu wuji mayre gardata mayde sunare e heege te nde duppete e jeygol, ngati jomiraɗo Allah ñawɗo nde o ko joom sembe.
Lamɓe aduna fijjunoɓe e mayre nemodi e mayre ɓe goyat nde kamtanode so jiicurki mayre ina dumto, maɓe luucindo sababude kulol lepte mayre ɓe gona e wiide:
haa goram, haa goram, Babylon nde saare mawnde nde saare sembolinde e waktu goto tan a ñawama.
Julankoɓe aduna nana goyande ina cuno sabu hay goto wonta sodde dongle laade mumen fof lambiriɓe kange kalis kaaje dime ñaaje bagiji len ɗaɗɗo bagiji fonmat bagiji ñilkoji bagiji goro kala leggal urgal kala kaakel cehangel e ñiiƴe ñiiɓi e leɗɗe dime e jaka e jamdi ɓaleeri wondude e marbara puɗɗi cafnirdi e urniidi ndefu nebbam urɗam e curawiiji goɗɗi ndiyam resa nebbam farin bele nayi baali pucci wotiraaji maccuɓe e pittaali yimɓe.
Mboyo fittaanu ma fof daɗima, neema ma e ƴilkeende ma fof maaya neema, en ngonta yiitu makko.
Julankoɓe ɓe nde alɗiniri ɗen geɗe ɓe fof ma luusindo sababude kulol lepte mayre ina goya ina cuno ina mbiya:
haa goram, haa goram, nde saare mawde ñanderinode bagiji leñɗaɗɗo bagiji folmat e goro cikiranode kaŋŋe e kaaƴe dime e ñaaƴe e nder waktu goto tan ngalu pondu ne firtama.
Gilay mawɓe laaɗe ɓe haa ɗannotoɓe ɓe haa e dognoɓe ɓe haa e julankoɓe ɓe fof luusindi goni e wullude ne jiicurki mayre ina dumto mbi:
woni fof saare fonnotenonde e nde saare mawde.
Ɓe gonu e ullude e koye maɓɓe leydi aɓe goya aɓe cuno ɓe goni e wullude eɓe mbiya:
haa goram, haa goram, nde saare mawde nde neeɓa mum aldini dendangal jogiiɓe laade e nder geece e nder waktu goto tan nde firtama.
Asaman welto e boomare mayre, seniiɓe nelaaɓe e annabaaɓe onon ne kay beltoɗe hen, ngati Allah ñaawi bonande nde waɗi on nde.
He on saaha malaika cembolinɗo ƴetti kaaƴal baygal no nirkirde mawnde ni weddi ɗum doole nder geej wi:
koni Babylon sare maunde de weddirete kede wonta yite mo hankaji kolli e nalankobe chorumbe e lite gonta nanede e derma hay fitiram golle goto wonta yiede e derma dille unude gonta nanede e derma lampo wonta hubude e derma dille chuddugo gonta nanede e derma ngati ko julankobe ma gonno mawbe aduna taw hom tori de di fof bilewuma yidam annabaabe e senibe e dennagal hirsonobe aduna tawama e der mayre.